Yo, Maisha Music.
Jack up on big up your blood, man selector. Slim Wicked Hard.
Slim Wicked Hard Mod.
Chakukotas, chakuiba, lopoteza, so mjinga na bahati ni bahati ukiwa nayo haipotei. Amini money inajenga kwa maana ulipolenga, hakiki bega kwa bega, malengo yasipotee.